yato kwogera kono kwogera sigala mu lubuto akubira ngoma nozi noyo gwoyita omuto Bosco eno message giwulire etafa yonna ebambulirire Peterson mikisinga bakanyumire Somesa basomesa batava mu busomesa anti emiti emito gye gikumize ekibira tokata abakulu kibalemye okujjukira tebawa mukisa bato balinnye mu bato beyagaliza nnyo bakayanira omunnyo ensi tekungulwa tobulamu tebugulwa oli wakika kyeyefula nti towabulwa abanna babanno gy'obasindika wala abazadde balumwa yadde ng'abazibe emimwa gw'olowooza tolifa olitulanga moyo kyeyanze mpulira tinnuma ddala mu butuufu kinzita tunuulira eggwanga ne mbulwa ne gwempita naye abakulu lwaki temuyimuka nze ndaba musirisa kyokkanga eggwanga lyebbika tusikirira mpola mpola yongeza musolo kyekiseera kati naffe tujjeyo lo tuvire Bosco fetukukoye tujjire wa Bosco atuswaza tuvire Bosco onayingiza kagali mu supermarket tuvire Bosco fetukukoye tujjire wa Bosco atuswaza tuvire Bosco onayingiza kagali mu supermarket ensi yaffe labo gitaddemu obutaala tebatubala mu magezi ddala ebulaaya tutulugunyizibwa eyo tusulanga embwa mu nsi yaffe tumazeeko ebyaffe 2018 will never be forgotten your presence it's a big burden tukulidde munnaku laba omulembe gwa bwavu tukolera kulya teri kusevinga teri kweyagala teri kuspendinga sente zaffe mu nsi tezibungusibwa tezitundibwa ezaffe tezigulibwa tukola ng'abaddu tulemu okubaziraddu obwavu buluma omuntu wamwansinga vuma tukancyobbulwa ekyokulya mu nsi yange make me believe tirina eggwanga lyange kyama citizen nayo mpisanga kakatiwo tuvire Bosco fetukukoye tujjire wa Bosco atuswaza tuvire Bosco onayingiza kagali mu supermarket je tuvire Bosco fetukukoye tujjire wa Bosco atuswaza tuvire Bosco onayingiza kagali mu supermarket je Bosco musajja mukulu yeita senkulu ayagala tugaya kute azobwe nkulu tofanga musiru tofanga kasiru yimuka tugenda agalya wamu bukedde teri kuzikiza bw'olemerako yinza agenda tutegabwa mutwe tangire temu tufa omukoomwa tulyanga bobogamu mwe temulaba nti fa abeesembyamu abangi bwe basonga wekyabikira naye kirabika munyumirwa babikira get well soon zake we pray for you rest in peace chilumila we lose you rest in peace kawesa we miss you rest in peace abilga miss you nigga nebesogeddeko RIP anti guno omwaka gunyanga ka mwaka Bosco kasazewo tulaga kuwaka tuvire Bosco fetukukoye tujjire wa Bosco atuswaza tuvire Bosco onayingiza kagali mu supermarket je tuvire Bosco fetukukoye tujjire wa Bosco atuswaza tuvire Bosco onayingiza kagali mu supermarket je nze bampita net null tonyoma because I'm a demo wuliriza message kubeno si gemu yeah for good in my country I love Uganda and I love my president yeah